Banyarwanda bavandimwe ndabaramukije muri uyu mwanya mugiye kumva ikiganiro ku bwiyunge mugezweho nanjye musomesha Aloyizi umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n'amategeko bunyuze mu kuri ubutabera n'imbabazi icyo kiganiro nakigiranye n'umunyamakuru Musabyimana Gaspard wa Radio Inkingi mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2016. Impamvu nifuje kukigarukaho nyuma y'imyaka ine gitambutse ni ukubera ko muri iyi minsi ubwiyunge bwongeye kugaruka cyane mu mvugo y'Abanyarwanda benshi bibaza uburyo tuzabugeraho by'ukuri kuko babona hakiri inzitizi nyinshi. Nyamara ariko muri iki gihe hari ibitekerezo bya politiki bishya biri kuvuka ari birebana n'imyumvire kungirwamoko y'abahutu abatutsi n'abatwa ndetse n'ibirebana n'uburyo imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda ikwiye kuzaba iteye mu myaka iri imbere. Ni kubw'iyo mpamvu nanjye nashatse kongera kubagezaho bimwe mu bitekerezo byanjye. Mu gice cya mbere ndabagezaho gahunda zigize uyu mushinga n'ibisobanuro ku butabera mpuzabantu mu Gifaransa bita médiation ndetse n'ubutabera bwunga abantu mu Gifaransa bita justice réparatrice. Nemeza ko ubwo butabera bushya buramutse bugiyeho mu Rwanda twagera ku bwiyunge nyabwo koko. Naho mu gice cya kabiri muraza kumva ibitekerezo bishya birebana n'ukuntu hakwiye kuzajyaho ndetse n'ubuyobozi n'amategeko mashya agenga ubwiyunge. Muri iki kiganiro mvuga ko ibyo bizashoboka ari uko habanje gukorwa impinduka mu miterere n'imiyoborere y'inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu mu Gifaransa bita système de gouvernance politique mu buryo ubereye Abanyarwanda twese. Ubwo buryo bushya bwa demokarasi nyarwanda bukava mu bitekerezo byacu Abanyarwanda dukurikije umuco wacu tutigana abanyamahanga nk'uko byamenyerewe. Bityo ubutabera n'ubwiyunge bukava mu maboko y'abategetsi b'abanyepolitiki maze bukayurwa na sosiyete sivili kugira ngo bubone ubwigenge busesuye. Nabatindiye rero reka mbareke mukurikire ikiganiro cyose.
Hey, bakunzi ba Radio Inkingi turabasuje kuri uyu mugoroba muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi i Bruxelles. Kuri uyu mugoroba turi kumwe n'umugabo witwa Aloyizi Musomesha. Aloyizi Musomesha rero akaba afite umushinga w'ubwiyunge. Uwo mushinga w'ubwiyunge muzi ko ijambo ry'ubwiyunge mu Kinyarwanda no mu Banyarwanda ubu ngubu risigaye riri ku minwa y'abantu bose kubera kuva muri 1994 habaye no muri leta habaye izo komisiyo z'ubwiyunge ahantu hose amashyaka avuga uko yabona ubwiyunge mu Rwanda. Mbese ubwiyunge Abanyarwanda barabukeneye ngira ngo namusomesha ni muri urwo rwego nawe yashakaga gushyiraho itafari rye kugira ngo yerekane ku bwiyunge bwafasha Abanyarwanda ukuntu bwaba mu Banyarwanda. Aloyizi Musomesha wiriwe?
Wiriwe Musabyimana.
Yee Musomesha rero nari ndimo mbwira abatwumva ko ufite umushinga werekeye ubwiyunge wamanze ukibwira abatwumva noneho ukabwira n'abatwumva umushinga ukomeze ukuteye.
Urakoze cyane. Nitwa nk'uko mwabivuze nitwa Musomesha Aloyizi naho ndi umunyarwanda ntuye mu Bubiligi nkaba mu Rwanda narahuka. Uyu mushinga nkaba nawutangiye muri mwaka w'2021 ubu uyu munsi muri uyu mwaka nkaba nizihiza isabukuru y'imyaka 15 mara umushinga maze noneho uwo mushinga uteye muri make umushinga nawutangiye muri mwaka w'2021 nshaka kugira ngo menyeshe Abanyarwanda nige nanjye ubwiyunge ariko mbumenyeshe n'Abanyarwanda ibyo maze kwiga noneho menyeshe Abanyarwanda si Abanyarwanda gusa ahubwo kubera ko umushinga ukora mu ndimi ebyiri kugeza ubu ngubu ikinyarwanda n'igifaransa. Ni ukuvuga ko ubwiyunge ntabwo ari Abanyarwanda twenyine tubukeneye bukenewe n'Abanyarwanda ariko muri iki kiganiro nk'uko nyine tugiye kubivuga turavuga ku bwiyunge bw'Abanyarwanda. Muri uwo mushinga nkimara kubishyiraho nashyizeho gahunda eshatu. Gahunda eshatu niyo ya mbere ikaba ari ubwiyunge muri rusange ariyo mpamvu nyine ntanga nk'ibiganiro nshobora kubwira n'abandi batumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko nkavuga ururimi rw'igifaransa. Muri gahunda ya kabiri ni gahunda yerekeranye n'ubutabera mpuzabantu bw'abanyarwanda uko bidashoboka, iyo bita mediation. Gahunda ya gatatu ikaba ari gahunda yerekeranye n'ubutabera nyakuri, ubutabera ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda noneho uburyo bw'imwanya. Izo gahunda eshatu zigize uwo mushinga nizo ngagiza kugira ngo nabamaze ngira bigeze kugira ngo nteze imbere kugira ngo abanyarwanda bazimiye noneho nabo barebe ihitiremo barebe koko bumve ubwiyunge nyakuri cy'igihugu. Niyo make ni uko umushinga uteye.
Izo ngingo eshatu wazitunyuramo mu magambo make yavunaguye uhereye ku ya mbere.
Ingingo ya mbere nyine ni ubwiyunge, ni ukuvuga ko ubwiyunge bunyura mu nzira eshatu. Mu nzira eshatu, inzira y'ukuri, inzira y'ubutabera n'inzira y'imbabazi. Izo nzira eshatu kugira ngo umuntu agere ku bwiyunge nyakuri. Ubu niyo gahunda ya mbere. Gahunda ya kabiri ikaba ariyo nyine yerekeranye n'ubwiyunge bunyuze mu butabera mpuzabantu. Ubutabera mpuzabantu nibyo bita mu gifaransa mediation. Mediation cyangwa se noneho hari n'ubundi buryo bwa mediation bwitwa justice réparatrice. Ni ubutabera buhuza abantu kandi bukanabunga. Iyo niyo gahunda nyine ya kabiri. Iyo ngiyo ku buryo ubwo butabera ni ubutabera bushya muri iki gihe abantu bugezweho cyane, ku buryo bufasha abantu bashaka kwiyunga bafashijwe n'umuhuza ariwo bita mediateur cyangwa se conciliateur, akabafasha kwiyunga. Uwo muhuza akaba atari umucamanza ahubwo ari umuntu ubafasha kugira ngo abo bantu bafite ikibazo bakikemurire ubwabo, agakora akazi ko kubafasha kugira ngo babikemure. Iyo gahunda rero ndasanga ari nziza cyane ku banyarwanda, yaza gufasha mu minsi iri imbere ku buryo yatugeza ku bwiyunge nyakuri. Gahunda ya gatatu niyo nyayo yihariye y'abanyarwanda, kuko tukareba ibibazo byacu bitureba byacu bwite, noneho tukareba cyane cyane nk'ibibazo byerekeye n'amoko y'abanyarwanda byatezwe n'ibyose byatezwe ibibazo bikomeye, tukareba uburyo twarenga ayo moko ku buryo twakwiyunga nyakuri, noneho abantu bagakorana imbabazi, abandi bagahana imbabazi, noneho ubwiyunge nyakuri bukagerwaho. Iyo niyo gahunda ya gatatu cyane by'umwihariko by'abanyarwanda. Iyo rero niyo nshaka kugira ngo uyu munsi tuvugeho kubera ko turi abanyarwanda, noneho tubwire abanyarwanda uko kw'izo gahunda eshatu nazo nyine nk'uko mbivuga zivuga no ku buryo zireba abanyarwanda nabo. Ntabwo nubwo ya mbere nayo ivuga kuri ku mbabazi muri rusange, ariko abanyarwanda birumvikana kubera ko abanyarwanda natwe turi abantu.
Amategeko koko abonere abantu bose ashimangiye n'ihame ry'amahoro kandi abumbatiye isi nshya nzima igabye abatware ubwitange.
Ubwo wadusobanura noneho uwo mushinga ukomeze uko ugeneye abanyarwanda n'abandi bantu bose?
Uyu mushinga rero nyine ubundi ni umushinga kuko mbari mugari ku buryo ibiganiro tujyanye kujya tukabigiraho ibiganiro byinshi, ariko uyu munsi ndateganyije kugira ngo tuvuge ku byerekeye n'ubutabera mpuza abantu bw'abanyarwanda. Ni ibitekerezo bishya bishaka kugira ngo ugeze ku banyarwanda. Noneho nyuma tuze kuvuga mu gice cya kabiri tuvuge ku yerekeranye n'ubwiyunge nyakuri, ukuntu bikeneye ubuyobozi n'amategeko ndetse yabugenga. Ubutabera mpuza abantu rero bw'abanyarwanda nifuje kubagezaho nagira ngo bisobanure, nifuje gutanga iki bitekerezo byerekeranye n'ukuntu abanyarwanda twagira ubutabera bwunga abantu, bwunganira ubutabera busanzweho. Ibihugu byinshi byateye imbere, mu bihugu byinshi byateye imbere byamaze kubona ko ubucamanza busanzwe bufite ibibazo, bityo baburanyi bamwe bakaba binurira imwe mu mikorere yabwo, kuko babona ko ubwo bucamanza ababuranyi bamwe bitababereye. Niba rero abaturage bo muri ibyo bihugu barabonye ko ubwo butabera bufite ibibazo, aho mu bihugu byakoronijwe cyane cyane byo muri Afurika, bagumye nabo kubona ko ibyo bibazo iwabo byanyuze kamere, kandi mu gihe kuko ubucamanza ubwabo ubucamanza bwabo babuzaniwe n'abakoloni. Ubwo burakari bw'abaturage ni imwe mu mpamvu zatumye kuva muri 1985 umuryango w'abibumbye ushishikariza ibihugu byose byo ku isi gushyiraho ubundi buryo bwakunganira ubucamanza busanzwe mu gukemura ibibazo byabo. Uwo muryango usaba ibyo bihugu gushyiraho ndetse za gahunda zo guteza imbere ubutabera buhuza abantu hamwe n'ubutabera bubafasha kwiyunga. Nibyo bita mu Gifaransa le programme de médiation et de justice réparatrice. Ibyo ntibyagakombye urebye kugora Abanyarwanda, kuko mu muco wacu karande wa kera bari bafite Abanyarwanda bari bafite ubwo butabera mbere y'uko busimburwa n'ubwazanwe n'abakoloni. Igikomeye mu by'ukuri kikaba ari ukuwuhuza nuko twahuza n'umuco wacu w'iki gihe wivanze n'uwabo n'abanyamahanga kugira ngo byumvikane neza ukuntu ubwo butabera bushya bushoboka iwacu u Rwanda. Ndabigereranya n'ukuntu urugaga rw'abavoka mu Rwanda Barode z'avoka rwa mbere rwagiyeho. Ngiye gukora iki kigereranyo kubera iki? Ngiye gukora iki kigereranyo kugira ngo kubera ko abavoka nabo bafite umurimo ufitiye abaturage akamaro wo kunganira ababuranyi mu nkiko no mu zindi nzego z'ubuyobozi, bityo bagafasha ubucamanza n'abayobozi gukora akazi kabo mu buryo bwuje n'amategeko. Ubutabera mpuza abantu aribwo bwa mediation nyine ntabwo ari ubucamanza, ariko ubutabera bwo bwunganira ubucamanza busanzwe mu kurwanya akarengane. Mu bindi bihugu rero uko bimeze, aho ubutabera mpuza abantu bwateye imbere bwashinze imizi, abahuza le mediateur cyangwa se le conciliateur mu Gifaransa nabo bagira ndetse uruhare mu gukomeza ubwigenge bw'ubutabera. Bafasha abantu bafitanye ibibazo kugikemurira batarinze kunyuranyira ubucamanza. Nagira ngo nyibutse rero ukuntu urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwagiyeho kugira ngo ukuntu noneho n'ukuntu gushyiraho bahuza abandi mu bibazo kugira ngo bakemure ibibazo nabo bashobora gushyiraho urugaga rwabo. Guhera mu myaka yegera muri 1988 mu Rwanda niho abantu bamwe bake cyane batangiye gukora akazi ko gufasha ababuranyi mu bibazo bafite mu nkiko, ariko batababuranira kuko nta tegeko ryabibemereraga. Icyo gihe bari nka ba demarisheri. Nyamara kandi itegeko rishyiraho inkiko yateganyaga ko ababuranyi bashobora guhagararirwa cyangwa se kunganirwa n'abavoka, ariko nta tegeko ryashyiragaho urugaga rw'abavoka ry'abagabo. Kubera ko ababuranyi baba badasobanukiwe n'amategeko kandi ari n'uburenganzira bwabo bwo kugira ababuranira, byatumye abo batangiye uwo murimo babona ko abaturage bakeneye gufashwa mu manza kugira ngo bicibwe neza. Ibyo byatumye Minisiteri y'Ubutabera ishyiraho itegeko ryemera umwuga wo kunganira no kuburanira abandi mu nkiko. Ni umwuga bitaga icyo gihe mandataire professionnelle en justice, ibisabwe n'abashakaga gukora uwo mwuga. Iryo tegeko rero ryateganyaga ibyangombwa uwasabaga gukora uwo mwuga yagombaga kuzuza. Uburanira abandi yagombaga kwerekana ikarita mu nkiko yahawe na Minisiteri y'Ubutabera imwemerera gukora ako kazi kugira ngo ashobore kunganira cyangwa kuburanira umuburanyi. Nyuma abakoraga uwo mwuga mushya wari umaze kwemerwa kwishyize hamwe mu ishyirahamwe Association des Mandataires Professionnels en Justice, mu ishyirahamwe ry'abantu babunganiraga abandi mu nkiko. Abari muri iryo shyirahamwe ariko siko bose bari bafite impamyabushobozi ihanitse mu by'amategeko. Harimo abari batafite iyo mpamyabushobozi ariko bemerewe gukora uwo mwuga kubera ko bari bafite uburambe mu kazi kajyanye n'amategeko cyangwa n'ubutabera. Abize amategeko bari bake kandi bari banakeneye mu nkiko no mu yindi mirimo ya leta cyangwa mu bindi bigo byigenga byayo. Intambara ya 1990 rero yatangiye mu gihe gushyiraho urugaga rw'abavoka byari bikiri mu mushinga. Nyuma y'intambara ya 1994 abakoraga uwo mwuga wo kunganira no kuburanira abandi mu nkiko bishyize hamwe mu ishyirahamwe ryacu gusaba ko hajyaho itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Abavoka bahungutse bahoze mu ngaga z'abavoka hanze mu bihugu byo hanze babidufashijemo cyane nabo gushimirwa. Iryo tegeko ryateguwe na Minisiteri y'Ubutabera ifatanyije n'iryo shyirahamwe ryacu, noneho rishyikirizwa inteko ishinga amategeko iraryemeza bishoboka ku itariki ya 19 Werurwe mu mwaka w'1997 abagize urugaga rwa mbere rw'abavuka turahira tariki ya 1997 na karindwi abatari bafite impamyabushobozi mu by'amategeko bari bemerewe kuburana gusa mu nkiko za kantu n'iza mbere z'iremezo ariko ntibaburanaga mu zindi nkiko zo hejuru urukiko rusesa imanza n'urukiko rw'ubujurire uwo mwaka ntuzibagirana mu mateka y'ubutabera kuko ni intambwe u Rwanda rwateye nyuma y'imyaka yose ubutabera bwarimaze buriho butagira urugaga rw'abavoka kuva igihugu cyabo mu bwigenge kandi kugira abavoka ari uburenganzira kuburana bari bunyuze rero noneho ukuntu ubutabera mpuzabantu rero bwakunganira nabyo ubutabera dusanzwe tumenyereye
ariko maître Musomesha ndashaka kubaza ikibazo urugaga rwagiyeho mu rugaga ndabizi urugaga ruba rufite inshingano nyinshi ruhana abavuka badakoze neza ariko rukanabadefanda donc ndashaka kuvuga ko rubarengera ntaguciye mu ijambo wasobanurira ko urugaga rwagiyeho rwakoze akazi kabwo karwo rwahannye abavuka badakora neza rurenganura n'abarenganaga abo leta yarenganyaga cyangwa abandi bantu ndaguha nk'urugero urwa vuba n'urw'uriya mwavoka washaka ndi bwami avoka ndi bwami umuhungu wavoka ndi bwami uzi ko yashatse kuburanira uriya Rujugiro bakamufunga avoka baramufunze basa naho bashaka kumwintimida ibintu nk'ibyo sinzi wabona iyo niyo ibyo nibuka nikanibuka hari izindi wenda wabuze kuko wowe wabaye avoka mu Rwanda wagira icyo ubwira aho batwumva kuri ubwo burenganzira ubwo ububasha baro ifite bwo guhana abavoka ariko no kubarengera
ibyo byo guhana abavoka nta muntu udahanwa yakoze icyaha umuntu wese niyo yaba ari umutegetsi umuntu wese ufite icyaha babihanirwa amategeko nta muntu unejejwe n'amategeko gusa aho ngaho nyine ni uko uwo ugiye waba ugiye mbere yo kumva yo kugira ngo hari impamvu nyinshi ziri muri iyo dosiye ntazi neza ntakubwira kumetiriza ariko harimo impamvu za politiki iyo bivanze n'ubutabera rero ibibazo biravuka aho ngaho nta yindi irahagira aho ngaho twagira mu gice cya kabiri cy'ikiganiro aho nerekana uburyo ubutabera bwagombye kugira nyine ubwigenge nyakuri nabwo bukagira ubwigenge kugira ngo ubwigenge nibyo nza gusobanura ku buryo abavoka bashobora gukora batavugirwamo nabo kandi bagakora bisanzuye ariko umwavoka akoze ikosa tukuvuga ko umwavoka ari hejuru y'amategeko bagomba kubihanirwa ariko nta kosa ikaba ari impamvu za politiki aho ngaho ntabwo wavuga ko ntabwo kubera ko urugaga rw'abavoka ruriho si ukuvuga ko ibintu byatunganye ijana ku ijana ntabwo mu butabera bavuga ko kubera ko urugaga rw'abavoka ruriho hakaba n'abavoka barenze igihumbi mu Rwanda nyine aha ngaha mu bihugu byateye imbere no mu bihugu bibaho abavoka no mu bihugu byateye imbere kurusha u Rwanda bibaho umwavoka ashobora kurengana nawe
komeza ubwo ngubwo ndabikubaza wenda ugeze kuri icyo gisobanuro
noneho rero ukuntu twebwe abanyarwanda twabona noneho ubutabera mpuzabantu bwunganira ubutabera busanzweho twari kugenda tureba umwe mu mushinga w'ubwimbe nyakuri sinshidikanya ko ubutabera mpuzabantu buramutse bugiyeho mu Rwanda bwakemura ibibazo byinshi byamunga ubucamanza kuva kera cyane bwakwihutisha kandi bukagabanya imanza mu nkiko amagereza akareka kuzuramo abantu baburana cyangwa barengana cyangwa batarengana cyangwa cyane cyane batarahurana cyangwa batagira amadosiye isuka zigacika mu nkiko ukaba bafite ibibazo bashobora kubyikemurira ubwabo abanyarwanda bakabona ubutabera bubabereye kandi butabahenze kuko mu buryo ubutabera buciye mu butabera mpuzabantu ntabwo buhenze nk'ubutabera busanzwe tumenyereye ababuranyi bakarushaho kumva ko ibibazo bafitanye aribo bireba bwa mbere imbere y'abantu uburenganzira bugira ngo bukubahirizwa kuri bose kuri muntu wese hakabaho ubutabera bubereye bose kandi igihe cyose ku buryo bw'umwihariko ndetse ubwo butabera bushya bwakemura neza mu biganiro ibi bibazo birebana n'ibyaha byakurikiye mu guhohotera abanyarwanda kubera ubwoko bwabo infraction ya caractère ethnique mu gifaransa bitigeze biburanishwa cyangwa se biburanishwa n'izindi nkiko ubwo butabaza bwasubiza abantu ubumuntu bwabo nyine watakaje kubera ibyo byaha kwa kwa amazi kujia kukini mwenye kuli wambu kutani wambu kumwa yu muna mazi kumwa uwa ya kuli ichaha uwa kawa waroke imbele yu muhuza hata ni bilomu chama angu wanga za kufati kie mezo chukuru wanga azi kumuhana ala mwaka noneho uwa wali wakuli ichaha wakuli ichaha akumwa wachimu kuli ye nuhamu ya yu teye wakuli ichaha akumwa uwa ya jikuli ye akawa roke icyo gihe abantu bifasha abantu afite ikibazo kwiyunga kugira ngo rero ubutabera bushya bushobore gukora neza nk'uko mu mashuri yisumbuye n'amakuru harimo amashuri amashami yigisha amategeko akoreshwa mu bucamanza hagombye nabo kuzajyaho andi mashami yigisha ubumenyi bwo guhuza abantu bafitanye ibibazo kandi bifuza kubikemura
se musomesha reka nongere nguce mu ijambo buriya uravuga ubwo bucamaza mpuza abantu ko wakorewe icyaha n'uwakoze icyaha bajya hamwe bakabunga umwe agasaba undi imbabazi buriya gacaca twayita kwa ubucamanza nyunga abantu cyangwa nayo uri buyigereho wenda mu buryo uri
buyigereho nyine niho nindangira ikiganiro umuntu wese yahita agereranya ko ngo butabera amaze kumva neza akumva ubutabera mpuza abantu aho bwatandukanye na gacaca hari aho bihurira hari naho bitandukanye nta nkwanga we tumva ko aho bitandukanira ni uko muri gacaca bari abacamanza ni abacamanza umutabera mpuza abantu umuhuza ntabwo ari umucamanza ntabwo afata icyemezo ntabwo afata icyemezo cyo kuvuga ngo aguhaye igihano oya uhanwa n'inkiko za zindi b'abacamanza baba bazi amategeko bakaba ari bakugena igihano ariko ku byerekeranye n'indishyi abantu bari imbere y'umuhuza bumvikanye ubwabo ku ndishyi ubucamanza nta kindi yakongeraho kubera ko bashobore kubyumvikanaho kubera ko ubwo butabera bwo ubwo butabera mpuza abantu abantu nabo bashobora kwikemura icyo kibazo noneho kugerekeranye n'icyaha kubera ko buri cyaha iyo umuntu yagikoze aba yagikoreye na sosiyete aba yagikoreye na rubanda rwose niyo mpamvu agomba kugihanirwa ntabwo rero mediyasiyo ubutabera mpuza abantu ibuza guhanwa k'umuntu wakoze icyaha aho rero niho nari maze kuvuga mu kanya ugereranyije na za gacaca iyo ni ingingo imwe yumvikana aho bitandukanye za gacaca zari inkiko nk'izindi kandi za gacaca zari inkiko zihana ibyaha gusa birebana na jenoside bya jenoside ariko ubutabera mpuza abantu bwo ni ubutabera butavangura ibyaha byakoze kubera ko abantu iyo bagiye muri ubwo butabera ntibagenda bitwa ko umwe yitwa ngo yewe ndi umunyacyaha cyangwa kandi akavuga ngo bagenda yumvikana ko umuza ariko ntabwo bajya nk'abantu bajya imbere y'umucamanza cyangwa se umushinjacyaha bafite umushinjacyaha ushinjakana oya bagenda kugira ngo ikibazo bafite bagikemure noneho bakirangize noneho kugirangiza nibamara noneho aho si ukuvuga kandi ko muri ubwo butabera mpuza abantu ari ngombwa ko imbabazi zitangwa oya umuntu wakora ibicyaha mugategerewe umpaye indishyi ariko ntabwo ndagira igihe cyo kukubabarira ni umutima wanjye ariko bifasha kugira ngo kumva neza uwamukoreye icyaha uburyo yagikoze noneho bikamufasha kuba yashobora kuba yamubabarira noneho wawe nawe wakoze icyaha yamara kumva akababaro k'umuntu yakoreye icyo cyaha bari kumwe bicaranye amaze kumusobanurira bicaranye imbere imbone nkubone akumva ko uwo muntu yababaye ko umutwe wacu yewe naguhamukiye rwose mbabarira sinzongera ibi ntabwo ngenda kubikora yamuha imbabazi akazimuha ntabwo ari itegeko kumuha imbabazi oya ariko birafasha icyo gihe kubera ko wa wundi wamuhuza yashoboye kubahuza agatuma bagirana ikiganiro kinyuze mu buryo nyabwo badatukana badasebanya batagira bate noneho akabasha kugira ngo baganire noneho bashobora bakumvikana ntabwo kandi ni ngombwa ko ni ngombwa ko uteka bumvikana bashobora kutumvikana ariko iyo bumvikane biba byiza kurushaho
tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro tugatura mu mahoro tugahumeka amahoro
noneho rero ubwo ubutabera ukuntu bwakorwa nyine abafite nayigeze kuguma ivuga ko abo bantu bakora umwuga wo guhuza abantu bagomba kuba barabihuguriwe cyangwa babyize mu mashuri mu mashuri yisumbuye cyangwa muri za kaminuza. Ku mirenge rero abaturage bageze nabo batageze muri ayo mashuri, ariko batageze muri ayo mashuri ntabwo bahezwa gukora uwo mwuga. Oya, abifuza kuwukora ariko batashoboye kwiga ayo mashuri muri ubwo bumenyi bahabwa amahugurwa, bakaba abahuza ariko batabigiye mu mashuri yo hejuru, ariko baraboneye amahugurwa ariko batari mu rwego rumwe n'abandi bafite impamyabushobozi babyateye. Abo ngabo tuvuge twaruta nk'abakozi yateye. Birumvikana kandi ko imikorere y'abahuza bahuguwe itari imwe n'abahuza babifitiye impamyabushobozi. Icyo gihe kuko ibihe byasobanura kandi bigateganya imikorere yabo. Aha ngaha icyo nabamenyesha abatwumva ni uko umuhuza bidasaba kuba wagize amategeko, kubera ko uwo mwuga utandukanye n'ubucamanza. Nk'uko umaze kwivuga, umucamanza ashinzwe gufata icyemezo ku mpaka aburanye bafitanye yifashishije amategeko, ariko umuhuza we nta cyemezo afata, ahubwo afasha abantu gukemura ubwabo ikibazo kibareba, bakaba ari ubwabo bakibonera igisubizo, bakabyemeza amasezerano, bakagira amasezerano. Dukurikije rero ko abanyarwanda benshi ndetse na leta nta mikoro bafite yo guhema abavoka igihe cyose, kandi n'abize amategeko bakaba atari benshi, biragaragara ko ubwo buryo bwo gukemura ibibazo bubereye rubanda rw'abanyarwanda. Icyo nakongeraho ko ubutabera bushobora guhuza abantu benshi nk'uko mudagaca byari bimeze mu gice kimwe, noneho iyo ikibazo nabo kibareba iyo kibi abantu kigeraho batuvuge abantu ku musozi, umuntu yariciye abantu benshi ku musozi, birumvikana ko abantu benshi bagombye kuza muri iyo mediasiyo kugira ngo bumve uko bigenda, nk'imiryango y'abakoreye nyine nk'imiryango y'abakoreye icyaha n'uwagikorewe ndetse n'abaturanyi bo ku murenge. Ibyo bituma nabo bamenya ukuri kandi bagashobora kwiyunga n'umunyacyaha, bityo amahoro arambye akagaruka muri rubanda. Muri mpuzabantu ibyo bita nita mpuzabantu muri ubwo butabera mpuzabantu, abafitanye ikibazo bashobora kandi guhuzwa n'umuhuza umwe cyangwa n'abahuza benshi. Ikindi ni uko ubwo butabera bukemura igihe cyose ibibazo byose nta kuvangura bushingiye ku buremere bw'icyaha cyangwa se ku nyito zabyo, bugahuza ababwiyambaje n'abantu nk'abantu basangiye ubumuntu. Ndetse hangana avuga ko nagicyambivuga ko abanyarwanda duharanira ubwiyunge nyakuri, dukwiye kwishyira hamwe kugira ngo tukungurane ibitekerezo by'ukuntu ubutabera buhuza abantu bwagerwaho muri iki gihe, kubera ko ubutabera buhuza abantu ari imwe mu nzira zatugeza kuri ubwo bwiyunge dushaka bagombyereye kubuharanira. Muri make kubyerekeye n'ubutabera buhuza abantu n'ibyo nasobanura.
Wavuze ko mu gice cya kabiri uratubwira ukuntu umuntu yabikora mu Rwanda.
Mu gice cya kabiri nacyo navuga kugerekeye no mu Rwanda, nakongeraho cyane cyane kubyerekeranye n'uko ubwo butabera kugira ngo ubwo bwiyunge nyakuri bugerweho, bwagombera ko kugira mu buryo bwa politiki kugira abayobozi n'amategeko abugenga, abayobozi n'amategeko abugenga. Aha ngaha nganije kubyerekeye n'ubutabera, ariko noneho mu buryo bwa politiki ntabwo hagombye kuba abayobozi bafasha abantu gusobanurira abantu imbabazi icyo ari cyo. Niba ushaka kumenya imbabazi ukamenya imbabazi icyo ari cyo. Abantu bavuga imbabazi mu buryo butandukanye mu madisikuru y'abanyepolitiki y'ivuguruzanya, nibaho mu mashyaka y'abanyepolitiki cyangwa mu mashyaka ayo ari yo yose, ugasanga abanyacyaka nyiri rikakubwira ibi n'ibi, irindi rikakubwira ibi n'ibi, batubwira ibi bakabwira abo. Hagombye rero kubaho uburyo bumwe bubereye abanyarwanda bose, abantu tukabyumvikanaho.
None se izo mbabazi wowe ufite icyo bita kriteri kugira ngo ikintu tuvuge tuti imbabazi nizo, urazidefinisa uko ushobora kuzisobanura imbabazi itari cyo?
Reka ntangire noneho nkusobanurire noneho wumve, noneho kugira ngo abatwumva bumve koko ukuntu ikibazo cy'ubwiyunge gikomeye kandi ariko gikeneye ingufu z'abantu kugira ngo kandi byumvikane. Byamaze kugaragara ko hari abantu benshi, abanyarwanda benshi bamaze kubona ko ubwiyunge bw'abanyarwanda ari kimwe mu bibazo by'ingenzi bigomba kwitabwaho kugira ngo bishobore kubana mu mahoro arambye. Niyo mpamvu bamwe muri bo, mu banyarwanda benshi, hari abantu benshi bamaze bafite ibikorwa biharanira ubwo bwiyunge, hashyizweho komisiyo y'igihugu yabizi y'umuzi by'ihumwe mu Rwanda, hari abakuze inyandiko cyangwa ahanditse ibitabo ku bwiyunge bw'abanyarwanda benshi, hari abahanzi bahuririmba bateza imbere, hari abakoraho ubushakashatsi ndetse n'ibiganiro mbwirwaruhame nk'uku nguku, hari abandi bashyizeho imishinga cyangwa amashyirahamwe yo guharanira, hari abasaba imbabazi n'abazitanga, hakaba n'ababafasha kugeraho, hari abatanga ubuhamya bugaragaza uko biyunge n'ibindi n'ibindi. Urumva ko abanyarwanda mu by'ukuri bashishikajwe n'ubwiyunge koko. Ibyo byose rero byerekana ko dukeneye ubwiyunge koko, nyamara ariko ugasanga nk'uko bamaze kubivuga abanyarwanda tutavuga rumwe byerekeranye uburyo bukwiye kugerwaho, tukavuga mu buryo butandukanye bitewe no kudasobanukirwa cyangwa se n'inyungu buri wese aba afite ku giti cye yabibonamo, hakiyongeraho n'akababaro buri wese aba afite bumvikana ngaho, ariko byagera muri politiki ho bikarushaho. Urugero rumwe tuzi twese ni uko hari abavuga ko ubwo minsi yashize no mu kandi cyavuga bavuga ko ngo umuntu wese yagumye gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwe kubera ihohoterwa ry'iyicwa ry'Abatutsi ryakozwe kuva kera na mbere kuva kera na bamwe mu Bahutu babaziza ubwoko bwabo. Abandi nabo bati niba ari ibyo cyagumye no ku Mututsi wese kubera ko hari Abahutu nabo bakandamije kuva kera kandi bakicwa na bamwe mu Batutsi nabo babaziza ubwoko bwabo. Ikibazo ntiyabaza na izo mpande zombi kikaba ari ukumenya ukuntu izo mbabazi bavuga zageza abanyarwanda kubiyunga. Ariya mara hari ikindi gice kivuga kiti hari abandi bavuga bati kirazira nta muntu ukwiye gusaba imbabazi z'icyaha atakoze ku giti cye kuko icyaha ari gatozi nk'uko amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abiteganya ndetse n'amategeko mpanabyaha igihugu akabyemeza. Nuko rero impaka zikaba zidaca. Aha rero nibyo ngarutse ku byo bamaze abantu benshi bibaza bigishya bavuga ati se ubwiyunge ni ubwiyunge ni nani, ubwiyunge bw'abateye ubwiyunge byari ubwiyunge nahe, inzira z'ubwiyunge ni izi, ubwiyunge butandukanye n'imbabazi butandukanira bihurira hehe, butandukanye n'ubutabera, ese imbabazi ni iki, zisabwa gutangirwa he, zitangwa zite, zihabwa nde, ni ibibazo byinshi. Ese imbabazi zisimbura igihano, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge butandukanira he, bihurwa n'iki, ibyo ni ibibazo byinshi. Hari abashaka ndetse abashaka kwiyunga se babigeraho bati ibyo nk'icyo kibazo bimaze kubisubiza mu gice cya mbere babifashamo nani, aho ngaho navuze ko nk'umuhuza ashobora kubafasha. Ni bande bakwiye gusaba imbabazi abanyarwanda ibyaha byakorewe abanyamahanga cyangwa ibyaha abanyamahanga bakorewe abanyarwanda? Ese umuntu ashobora gusaba imbabazi ubwoko bwe? Ni ryari umuntu ashobora gusaba imbabazi undi muntu n'ibindi n'ibindi? Urumva nk'ibyo ngibyo n'ibibazo. Aha ngaha ntabwo navuga ngo nakiriza ibibazo byose mu buryo burambuye, ariko nk'ikintu navuga ngo iki ngiki nikibazo bambajije nk'imbabazi kuko ese nk'imbabazi zisimbura igihano? Imbabazi ntizisimbura igihano. Igihano imbabazi ziva ku mutima w'umuntu, ziva ku mutima w'umuntu, nako kandi ntibishobora no gutangwa ku gahato. Nta muntu ushobora gutegeka undi kubabara undi. Umuntu ni we wibwiriza kubera ko yaramaze gukora inzira ndende yo kugira ngo yumve koko yarumvise ko amaze gukora ibyo y'icyaha yakorewe, noneho agashobora kuba yababarira. Ikindi navuga gikomeye cyane, kubabarira umuntu ntabwo ari kado, ntabwo ari impano umuntu ahumye, ni impano wowe wiyo kugira ngo ugire amahoro bwiza. Kubabarira iyo ubabarira umuntu ni wowe ugira amahoro cyane kurusha wa wundi. Ni wowe ushaka kugira ngo ugire amahoro n'ukugira amahoro. Noneho wa wundi nawe wagukorera icyaha yashaka kukubabarira, yashaka na kugusaba imbabazi, yashaka nawe yagezaho asaba imbabazi akumva ko icyaha yakoze kirenze kamere, agomba kugisaba imbabazi akumva ko ibyo yakoze atashaka kumwongera kubisubira, agashaka gusaba imbabazi wa wundi yagikoreye. Nawe icyo gihe niwe cyane cyane uba niwe bigiraho ingaruka nziza kubera ko agira amahoro mu mutima we. Noneho rero za mbabazi zahura wa wundi usabye imbabazi na wundi wazimuhaye zahura ubwiyunge bukugerwaho. Ubwiyunge nyine bugerwaho rero iyo imbabazi zihuye, bijya ubwiyunge bwo. Ariko iyo umuntu ashobora kugusaba imbabazi nagusaba imbabazi ntuzibe, ibyo nta bwiyunge bwabaho hagati yanjye nawe. Iyo utazimpaye ukumva wowe ukumva ejo ushobora kongera aho kwihimura ukwihorera, icyo gihe ubutarakigiye nta bwiyunge bwabaho hagati yanjye nawe. Wumva ko icyo gihe abantu benshi babitandukanye rero. Ngereranyije na nongeye gusubira nk'ikibazo
Gacaca wabonye ko bavuga ngo nibasaba n'imbabazi ubu ngubu n'ejo nabonye niba ari mu kinyamakuru kigiye bavuga ngo ubwiyunge ngo bwagezweho kuri 90%. Ese ubwiyunge wawe umuntu ashobora kububara mu akabujanisha?
Ntabwo nabishobora. Nanjye ubwanjye niyunze n'abantu babivugiye, sinavuga ngo ngiye kubushyira kubujanisha. Nzi ko hari abantu nababari bashatse kumenya ikintu. Ari nawe buryo bimwe mu mpamvu zatumye nshikira umukino, kuko navuze nti binagezeho reka bigeze ku bari nabo babibona, ariko si kubijanisha ngo mvuge ngo nawe umubare ijana ku ijana cyangwa se 90%. Nta buryo navuga ngo ntabwo nk'ibintu bitagira nta mugore nabubonera, gusa jye numva iyo mfite amahoro numva mfite amahoro, ariko sinjya kuvuga ngo 90% cyangwa n'ijana na 10%. Ntabwo najya mu mibare yo kujanisha, biragoye kuba cyane cyane ko kuko maze kubikubwira maze mu mutima wabona mu mutima w'umuntu ukamenya wahamenya uti
se musomesha ku wabaye mu Rwanda ukabavoka ukaba urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubona mu Rwanda iyo ubwo bucamanza mpuza abantu bushoboka iyo ukurikije ibintu bihabera ibyahabaye n'ibihabera ubu ngubu?
Abantu ku isi hose ndakubwiye ngo abantu ku isi hose ikintu cyose bagishobora iyo bagishaka. Twebwe ibintu twakoze mu Rwanda byakoreye mu Rwanda birenze kamere tuzi, ntabwo numva impamvu abantu icyo kibazo abantu benshi bakunda kukimbaga, ntabwo numva impamvu abantu twumva ko ibintu twakoze ibintu bibi tudashobora gukora ibyiza. Icyo ni ikintu abantu tugomba kwihanganira. Iyo ushaka amahoro ntabwo wavuga ngo mbese ngo nzageraho, ugomba kuyageraho ku kiza ryayo naragezeho utayageraho. Niba mvuga ntige nashoboye kubabarira umuntu ku kiba utabigeraho cyangwa undi wese atabigeraho, hari abantu benshi mu Rwanda hari igitabo wenda twere kujya igitabo cy'umufaransa yose kwandika kitwa Benoit witwa wakoze ageti mu Rwanda ku byerekeranye n'ubwiyunge, ku byerekeranye n'imbabazi. Uwo mugabo mu Faransa ubundi ni umudefansi, nawe ni umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwa, ariko yafashe icyemezo ajya gukorana ageti mu Rwanda muri Kigali ngari kureba ubwiyunge buhagaze. Ntabwo yaba yagiye kurahirisha, ariko yatanze nk'ubuhamya nako abantu bamuhaye ubuhamya by'abantu ukuntu abantu biyunze kuza babigezeho. ureba ubutabera ukise igihugu uvuga muri kuroka kuzota kubera iki mu gihe se mbivuga kubera kubitabaho kandi umunyarwanda kugeza uriho umunyarwanda wundi batabigeraho ibyo byo kuvuga ko abanyarwanda tutashobora kugera ku mahoro arambye meza kandi abanyarwanda tukabona mu gihugu icyo ni ibintu tugomba kuvana mu mutwe yacu kuko ni ibintu biri mu mutwe kuko ni ibintu biri mu mutwe yacu byo kumva ko isi ntibyabaye urabona dushobora koko mu Rwanda kongera kuzabana tugasubira kubera iki tutashobora ubushake ni bwo bwa mbere ubushake ni bwo bwa mbere kandi ni ingufu z'abantu bakazishyiramo ingufu ni ingufu udakubwa izindi ingufu zo mu mutwe ingufu zo mu mutwe ingufu zo mu mutima ingufu zo mu mutima ukagira wakumva ko ugomba kwiyubaka wamara kwiyubaka ukumva ko ushobora kugira mu Rwanda hari abantu babana neza 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 nta kibazo bafite kugira ngo babana neza kandi bara umwe yarakoranye yariciye abantu yariciye umuntu ariko bakiyunga neza nta kibazo muri icyo gitabo cy'uwo mugabo na nkunda kugira abantu bakirebe n'urugero yatanze y'abantu abaturage bagize aho bakiyumva ntabwo batarinze no kujya imbere y'umucamanza umuntu umuturage akagenda akigiza akajya kureba umuntu akamukomeza imbabazi urategereza ibyo rero ni ibintu byagezweho mu Rwanda bamwe na bamwe kuvuga ko ari ku bose inzira y'ubwiyunge ni ndende bifata igihe kinini ntabwo ari bifata umwaka w'imyaka itatu cyangwa itanu bifata igihe ariko birashoboka mu gihe twiyemeje ko ajya kugira ngo tugomba kubana mu gihugu cyacu twese hamwe igihugu cyacu
none se ikibazo kiracyahari nkurikije ibibera mu Rwanda wabonye nakurikiye disikuru Kagame yigeze kubwira urubyiruko rwari rwateranye avuga ati mwabana mwe mugomba gusaba imbabazi ba so kubera ko bari abicanyi nkurikira n'ibibi ubu ngubu iyo babona umuntu ufite ibintu baravuga bati waricanye none ibintu tugiye kubitwara bibe impozamarira mbese ubwo bwiyunge ko kurumva buzashoboka abategetsi batabishyizemo uruhare ngo bareke icyo kintu cyo gukomeza gutunga agatoki ubwoko bumwe ko ari bwo bwakoze icyaha ko ari ubundi bugomba kubaho bukabona indishyi z'akababaro
ahangaha nagira ngo hari ikintu nibagiye kukubwira uyu mushinga nta umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'abashyaka ni ikintu gikomeye cyane abantu batwumva bagombye kumva ko njye sinkora politiki y'amashyaka nta shyaka nigeze njyamo nigeze mbamo ntabyo ndimo nta n'ibyo nzajyamo kandi ibyo nteganya kujyamo ni ukuvuga rero umushinga nari ngiye kurangiza mbere y'uko mbaza ibibazo nereka uburyo nyine bwashoboka ubwo bwiyunge budakozwe n'abanyepolitiki bo mu mashyaka umwe bari nagura minota itanu
ngaho
kugira ngo wumve niko ni igitekerezo bishya nyine kugira ngo noneho tukavana ubwo bwiyunge mu maboko y'abanyepolitiki bukajya mu maboko y'abantu badafite batabogamiye kuri politiki reka mvuge minota itanu musobanurire ukuntu byagenda nk'uko nabisobanura rero ukuntu ubutabera mpuzabantu bwafasha abantu kwiyunga abahuza nyine navuze ko atari abacamanza navuze ko atari abacamanza ariko ahangaha rero muri uyu mushinga mvuga ko ubwiyunge byagombye gukorwa n'abantu batari abanyepolitike abantu bo muri sosiyete sivile niyo mpamvu mvuga nti kugira ngo ubu bwiyunge bushobore kugerwaho ugomba kurebana n'abantu batagamije ubutegetsi muri uyu mushinga abantu bagombye gukora kuyobora abantu mu bwiyunge nyakuri ntabwo ari abanyepolitiki icyo ni igitekerezo ntanga muri uyu mushinga ahubwo ni abayobozi b'ubwiyunge ni na mpamvu uyu mushinga nawe yise umuyobozi w'ubwiyunge mu mahoro gide dura rekonsiliyasiyo kurati kuko ugamije gusobanurira abantu imbabazi n'ubwiyunge wifashishije abahanga babigumenyemo muhira yakwibaza nyine niba abo bayobozi b'ubwiyunge ukuntu bakora ako kazi ntabwo ari abanyepolitiki bagakora ni abayobozi b'ubwiyunge bafasha abantu kwiyunga ntabwo ari abategetsi mu ishyaka rimwe kuko bo bavuga mu buryo butandukanye nko ku bibazo by'igihugu akazi kabo kaba kahereye hari ibibazo byinshi rero n'ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane ibyagiye bikorwa n'abashinzwe kubahiriza amategeko ndetse n'abanyepolitiki bitwaje imyanya yabo ugasanga ubutabera unaniwe kubikemura kubera kubura ubwigenge ibyo byose ugasanga amashyirahamwe n'amadini ariyo abyamagana ariko akabona ingufu zo kurwanya ako karengane kandi n'ubutabera ntibishobore kuko buba butegekwa n'abanyepolitiki amashyirahamwe n'amadini rero abura izo ngufu kubera ko aba atari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu niyo mpamvu hakwiye kuzajyaho amategeko yatuma abayahagarariye bagira ubwo bushobozi bwo kurandura burundu ako karengane bamagana aho kugisaba abanyepolitiki ibyo ni ibintu bishyashya nshyira muri uyu mushinga hateganywa ko ayo mashyirahamwe n'abadini agira intumwa mu buyobozi bw'igihugu utari ubuyobozi bwa politiki y'ubutegetsi ishinga amategeko ibyo bita kuvanisatifu cyangwa mu buyobozi cyangwa mu butegetsi nyubahiriza itegeko kuvanisatifu bo rero bajya bafata mu maboko yabo bagafata bagira ingufu zo kugira ngo bafate ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge ubutabera n'ubwiyunge bukayoborwa n'abantu bo mu mashyirahamwe n'amadini akaba ari bo bayobora iyo kuvwa ya gatatu tuzi neza yemewe mu tegeko nshinga abo bazubibwiro bwo kubwiyunge ni nabo basobanurira rubanda uburyo imbabazi n'ubwiyunge byagerwaho ntabwo ari abanyepolitiki maze bakarengera ubumwe bw'abaturage kugira ngo imbabazi n'ubwiyunge bwumvikane mu buryo bumwe butari bubanditse kuri atandukanye y'abanyepolitike cyangwa yivuguzanya ibyo nabyo birasaba ko hajyaho ndetse ibyo nibyo ni igitekerezo gishya cy'uwo mushinga hajyaho ndetse amategeko nyobozi y'ubwiyunge ayo mategeko ntabwo yategeka abantu kwiyunga ndazira amategeko ntabwo yategeka abantu kwiyunga yabasaba ntabwo yategeka abantu gusaba imbabazi ntiyategeka abantu kuzitanga kuko imbabazi ziva ku mutima nk'uko nabivuze nta nubwo yabategeka kwiyunga ahubwo yabasobanurira kandi akabayobora abereka uburyo bakwiye kugeraho ayo mategeko yarandura ari umuco mubi w'ikinyoma wo kudahora wo kudahana wo guhora wo kwihorera wo guhorera abandi no kudahana noneho bigatuma habaho abantu bamwe iyo habayeho umuco habaho insubiracyaha nayo yatanga amategeko nyobozi niyo yatanga ibisubizo kuri biriya bibazo navuze mu kanya abantu benshi ibibazo byerekeranye n'ubwiyunge icyo ari cyo n'imbabazi ariko bikabikoraho bikaba muhuza mu buryo bumwe aha rero ndangizeho ku icyo kibazo wambajije yerekeranye n'abanyepolitike uyu mushinga nshaka nifuza ko n'abandi bantu bafatanya muri uyu mushinga bafasha cyane mu bitekerezo ni uko hajyaho umuryango wahuza abaharanira n'abashaka kwiyunga igihe kirageza kugira ngo abantu baharanira ubwiyunge batekereze ku buryo ibikorwa byabo byakumvikana neza uburyo umushinga mbona nyabwo ni uko bakwemera gukora politiki y'ubwiyunge ariko itari y'amashyaka nyine noneho bagashyiraho umuryango wayo wayoborwa n'intumwa z'amashyirahamwe n'amadini sosiyete sivile ikishyira hamwe n'amadini kimwe n'abandi bantu baharanira ubwiyunge ku giti cyabo bityo abaturage bakagirira uwo muryango icyizere bakawuvuga kuko bawukeneye izo ntumwa ntizaba zitereranye b'abanyamuryango n'abashyirahamwe baba barimo ahubwo ni uburyo bwo kubarengera navuga nk'ingero nyine nk'abantu babarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibaba bahohoterwa kubera ko bakora ako kazi icyo gihe iyo urenganye kandi ushaka kurenganura abandi ni ikibazo gikomeye abanyepolitiki bagombye kumva ko si uko abanyepolitiki bo mu Rwanda abantu bose abanyepolitiki bari mu mashyaka bagombye kumva ko icyo ari ikibazo ni sisiteme igomba guhinduka uburyo abo bantu bagombye nk'abo bantu bahanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abandi bantu bahanira ubutabera n'ubwiyunge bagombye kugira ingufu muri ya kuvura de la justice de la reconciliation muri ya bwa butegetsi mu kinyarwanda bwa buyobozi ntabwo ari ubutegetsi bwa buyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge
komeza nari mfite ikibazo ariko manza urangize
ndagira ngo noneho ndangize ndavuga nti nk'uko rero ubutabera mpuzabantu bakunganira ubucamanza usanga nk'uko nabivuze uwo muryango uhuza amashyirahamwe n'amadini wazunganira amashyaka ya politiki mu mirimo y'ubuyobozi bw'igihugu irebana n'ubumwe n'ubwiyunge uwo muryango ni nawo waba umuhuza w'amashyaka ya politiki ku bibazo birebana n'ubutegetsi bw'igihugu aho kwitabaza abanyamahanga kuko batazi ibibazo byacu kurusha abanyarwanda niko tugomba kwikemurira abanyarwanda twe tugomba kwikemurira tugomba abanyepolitiki bagombye kwitabaza cyane cyane abantu badakora politiki kugira ngo babafashe mu bibazo nabo bafite ubwabo abo bayobozi b'ubwiyunge rero bakorana n'izindi nzego zisanzweho z'ubucamanza n'iz'ubutabera mpuzabantu mu mubiri w'ubutabera n'ubwiyunge nk'uko nabivuze itegeko icyo gihe nibyo byagiye nuko byagenda ubwo muri make navuga narangiza mvuga ko abantu bagize sosiyete sivile bakwiye kugira garanti y'uko abanyepolitike bifuza ubutegetsi batazongera gukora politiki mbi yo gutangira no guteranya abanyarwanda nta yindi garanti rero nyayo uretse kuba ubwabo abantu bo muri sosiyete sivile bahaguruka abalideri ba sosiyete sivile bakayobora politiki yo guhuza abanyarwanda ntitubitege ntitubivuge ngo dutegereje ubutegetsi bw'abanyepolitiki ko ari bo bazadukora imirimo abantu bakuri muri sosiyete sivile bakagira bagafata ingamba zo kugira ngo nabo bafate bagire ijambo rikomeye ryerekeranye n'ubutabera mu bwiyunge. Urakoze.
Urakoze Aloyizi Musomesha, ariko mfite ikibazo. Wavuze ko udakora politike, kutazajya no muri politike, ariko njye ndabona aho
politike
y'amashyaka. Ikibazo nari mfite nuko aya mashyaka ari hanze yose tuzi, cyane cyane nk'iryo tuzi rikomeye, iri rya FDI inkingi rya Victoire Ingabire. Muri programu yaryo nigeze kubabaza, bafite programu y'umwe n'ubwiyunge, ndetse bo bavuga ko hagomba kuba inama bayita inama ngarukiragihugu, icyo bita veritable reconciliation. Ndetse bafite n'ibindi byitwa, bajya bavuga ngo byitwa dialogue inter Rwanda, aho bavuga bati abanyarwanda bagomba kwicara n'abagacucu ibibazo byabo. Ese uwo mushinga urumva arahuriye n'icyo niyo projet yawe, n'uwo mushinga wawe?
Kubyakiranye na komisiyo nyine nk'uko mbere waho abenshi baba bifuza, abenshi bashaka bifuza kugeza komisiyo de verite de conciliation nk'uko muri Afurika y'Epfo, Afurika y'Epfo byagenze, cyangwa se no mu Burundi nabo byabayeho. Aho njyandika hari inyandiko nabyanditseho ku yihariye ibyo ngibyo yihariye komisiyo verite de conciliation, burya nayo ni komisiyo politiki, ni komisiyo politiki. Rero muri umushinga n'abandi bantu bafasha, hari uburyo numva byashoboka bitanye bidakozwe n'abanyepolitiki. Aho ngaho niho ndashaka, nifuza ko umwe mushinga nifuza ko ibintu byerekeranye n'ubwiyunge biva mu maboko y'abanyepolitiki. Komisiyo ya Verite de Conciliation igiye mu gakorwa n'abanyepolitiki, ntacyagenda kubera ko buri wese umunyepolitiki akurwa yishyira cyangwa ashaka mpuzamuntu. Ahubwo mvuga ko hakwiye kujyaho tuvuge ha komite, ariko komite igizwe n'abantu babandi navuze bo bava muri sosiyete sivile n'amadini, abantu batari mu mashyaka kuko amashyaka twayaharira ubutegetsi bw'igihugu. Ariko byerekeranye n'ubutabera, byerekeranye n'ubwiyunge, kuko birafatanye, kuko byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyo bintu ukabiharira abantu muri sosiyete sivile, abanyepolitiki bagakora politiki yerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu na za porogaramu zabo. Kuko nk'icyo cyakubwiye ntibiva gutyo. Irindi shyaka rindi rishobora kwivuga ukundi, irindi rikabivuga ukundi. Abo bantu kugira ngo bazashobore kumvikana biragora, ntabwo byoroshye. Kubyerekeranye n'icyo kibazo ariko, aha rero nibyo nakubwiye, ni ahubwo abanyepolitiki bakunda kugirana ibibazo hagati yabo, bagombye kwifashisha abantu bo mu mashyirahamwe, abantu bo mu sosiyete sivile batabogamiye kuri politiki, kuko ntabwo bakora politiki. Nibo babafasha kugira ngo bakemure ibyo bibazo byabo. Ibyo rwose ni ikintu nemera nk'uko nemera Imana. Ibyo ni ikintu nemera cyane. Numva ko ubutabera n'ubwiyunge bitagomba gukorwa n'ibintu bigomba kuva mu maboko y'abanyarwanda bikajya mu maboko y'abantu batakora politiki. Niyo komisiyo y'amategeko igiyeho reconciliation, ariko ikayoborwa n'abantu batari mu mashyaka, abantu batari mu mashyaka, legislative bakaba abadepite, abanyamashyaka bakaba abaminisitiri, tukabaha ibyo ngibyo. Ariko byerekeye no kureba ubutabera, byerekeye n'abantu biyunguye mu Rwanda, tukabihanira sosiyete sivile n'amadini.
Urakoze, ariko ndagira ngo uri umunyamategeko, uzi ko iyo umuntu yiyamamaza ashaka umwanya wa politiki, wiyamamaza kuba perezida, ugomba kuvuga porogaramu yawe. Tuvuge nk'iryo shyaka FDI inkingi ejo rifashe ubutegetsi mu Rwanda, perezida waryo akavuga ati njye nziyamamaza, muri porogaramu yanjye harimo ubumwe n'ubwiyunge, akavuga ati hazajyaho iriya nama ngobokagihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, y'ukuri n'ubwiyunge. Mbese umunyapolitiki waba afite uburyo bwinshi bwo gushyira porogaramu ye mu bikorwa. Ni ukuvuga ko avuye perezida yavuga ati nshyizeho itegeko rizavuga ko abantu bakora ubwiyunge n'ibiki n'ibiki. None se uwo muryango wawe, nk'abo banyapolitiki bavuze bati hariya hari umuryango wigenga turashaka kuwifashisha, urumva wafatanya nabo ukemera ugakora ako kazi baba bagusabye, kuko wambwiye ko politiki utayikunda?
Oya da, ntabwo nagakora ntari muri wa muryango nakubwiye wa sosiyete sivile. Uwo muryango niwo ntegereje kuzajyaho. wa sosiyete sivili ntabwo nabikora ku giti cyane kuko njye ni umushinga urumva hari n'abandi bafite imishinga batari njyewe urumva ariko ba bandi bagize bari muri sosiyete sivili twishyize hamwe tugakora wa muryango wahuza abahagarariye amashyirahamwe n'amadini bigakorwa ari muri uwo muryango umuryango ni uwo muryango w'abanyarwanda baharanira ubwiyunge umuryango mugari uhuza abanyarwanda kuko umugari mwiza ukomeye uwo nguwo ni wo ufite ingufu zo kugira ngo ingufu zo kugira ngo bumvishe abanyapolitike ko icyo kibazo atari bo bakunze kugikora njyewe ibyo ntanganya ibitekerezo urumva ko ntabwo njyewe navuga ngo n'umushinga nubwo umushinga mvuga ntindabemera ariko ntabwo umunyapolitike kandaka cyangwa se yampamagara ngo njye kumugira umushinga mwe wa politiki ntabwo nabimwemereye ntabwo nabyemereye ntabwo nabyemereye kere ntuza nabikora niyo nabikora ni muri wa muryango wamaze kuvuka wa wundi w'amashyirahamwe n'amadini wawe nino ukaba ari umuryango kubera ko icyo ushobora kuba cyangwa ejo bundi ushobora kuba nta kiporojegito ngicyo ariko umuryango ukakuzakomeza ako kazi urumva mu buryo abantu bashyize hamwe kuko nange ibitekerezo mvuga aha ngaha n'ibitekerezo ntanga hari abandi bashobora kuvuga bati natwe dufite ibyacu ubundi twabishyira hamwe twamara kubishyira hamwe rero abanyepolitiki bakitabaza wa muryango uhuza abanyarwanda ariko turi kuvuga ngo umuntu kandaka ku giti cye tuvuga ngo ntiwagize umusomesha ngo ugiye kwitabaza umusomesha oya ndabaza wa muryango uko babandi bashyize bamaze gushyira hamwe ibyo bitekerezo byabo bifite ingufu birushije ibya musomesha wenda wenyine uwo muryango ahubwo wakwitabaza uwo muryango noneho abagize uwo muryango bakaba ariyo bavuga abaduhagarariye muri uwo muryango nabo umuryango niwo waba ufite ingufu nawe ugiye nta ngufu nawe kugira ngo ngiye kugira umunyepolitiki ngo mugiye kugira inama y'ubuyobozi sinshobora kugira umunyepolitiki inama y'ubuyobozi niyo nama nagira ubu ngubu njya kugira ngo n'abanyarwanda uwo ari we wese ntabwo navuga ngo ngiye kugira ishyaka kanaka ishyaka ntabwo kugira ngo agiye gukora politiki iyo ariko nakubwira uwo abantu bo muri sosiyete sivili dukora ibingibi ko twakora ibingibi noneho bizava muri uwo muryango tukabitubwira abanyepolitiki
unyemerere mbahanure icyo dupfa na kiruti icyo dupfa gira neza uzabiturwa kandi nugira nabi bizakugora
ariko reka tuve mu magambo umushinga wawe ndumva ufite ireme warawuteguye ufite abandi mufatanyije uzava mu magambo ujye mu bikorwa gihe ki ndashaka kukubaza uzawujyana mu Rwanda gihe ki kugira ngo ubwire abanyarwanda uti mfite umushinga w'ubumwe n'ubwiyunge dore uko bimeze kugira ngo wenda na leta wemere kuko nubwo turabica impande ariko ntushobora kuwukora unyuze impande ya politiki niyo wawujyanayo n'ubundi uzabaza uruhushya abantu bo muri politiki uti mfite umuryango nimuwemere dore ibyo tuzakora ariko ndashaka kukubaza tuvuye mu magambo mu bikorwa uzawujyana mu Rwanda gihe ki
erega ubwiyunge ni aho ngaho abanyarwanda dufitiye ikibazo tugira ngo ubwiyunge bube mu Rwanda gusa cyangwa ko ubwiyunge ko ugomba kuba uri mu Rwanda gusa ubungubu ibyo tumaze ubitegereza utanze aha ngaha ni ibintu bifitiye akamaro benshi akamaro abantu benshi akamaro ubu ngubu abantu benshi hari ikintu bashobora hari umuntu ushobora kubwira ati navanyemo iki n'iki ni inzira ifata igihe kinini mu Rwanda uzajyana uwo mushinga mu Rwanda ese abantu bo mu Rwanda n'abanyarwanda bo mu Rwanda bumva ibyo tuvuze kandi rero nakumva ndakubwiye ntabwo mvuga ngo ni njyewe umushinga wanjye niwo kamara ntabwo niwo kamara kuba ari n'undi uvuga ngo niwo amizero y'abanyarwanda amizero y'abanyarwanda mvuga nongeye gusubiremo ni wa muryango wahuza abantu bo muri sosiyete sivili bakabogamiye kuri politiki wa muryango wahuza abo bantu bemeye guhura bemeye bagashyiraho umuryango noneho yambere iyo mishinga tukiyo tukayishyira hamwe twamara kuyishyira hamwe tukayigenda mu Rwanda nk'uko bivuze urumva icyo gihe birumvikana twebwe ntabwo turi abanyepolitiki abantu bo mu ntuza byumvikana ko ntabwo ari ingufu za sosiyete sivili zonyine cyangwa z'amadini za shobora kugira ngo cyo nyine bigwe ngo nabanye kugira ngo bagomba kugira ngo buruka bagomba kuko nabanyarwanda bagomba kugira mu ruhare ntabwo rero kuvuga ngo iyo ngo ese bizaje kugwaje ngo ni ngombwa si ngombwa kuko ni biganiro ntanga ni nahanga aho ndiho ntanga bifasha abantu benshi cyane barabimbwiye bakanyeza amajwi bati byamfashije byamfashije ndashoboye kumva ibintu bitari byo nashoboye kumva ibintu bitari byo si byo ni byo benshi aho ni byo nk'ibyo mushaka ugabije ni ukwigisha abantu ni uguhugura abantu bakumva neza ko bagomba kwiha amahoro ngira kugira ngo ushake yuko abantu baguha amahoro nawe yishake ubwawe ntabwo uzagira undi uzabona amahoro nawe utayihaye kandi nanone ntazagira amahoro wowe ntabifite niyo wamara kwiha amahoro umushinga umara imyaka cumi n'itanu nk'uko nabikubwiye cumi n'itanu ariko ufite amahoro kuri icyo kibazo nta kibazo ufitanye n'umunyarwanda uwo ari we wese ubu ntakunagura ngo ufitanye ngo ufite rancune cyangwa rancune aka kubera yenda yamuciye abantu n'ibintu byavuye mu byo
urakoze Aloyizi Musomesha kuba wategerejeho umushinga wawe w'ubwiyunge ndagira ngo ngushimire rwose kuba warashoboye kubikora ukabikorera isesengura kuko ntabwo byoroshye numvise bihanitse ndabizi ibintu by'ubwiyunge birakomeye kandi na biriya bya mediation ndabizi kuko nigeze kubyiga nabyo bifite kuko ni la justice réparatrice ari bwo bucamanza mpuza abantu nk'uko wabwise ntabwo bworoshye ariko hari ibihugu bwagiye bubikora koko rero birashoboka urakoze rero uramuke
bavandimwe mwumvise ko muri icyo gihe natangaga iki kiganiro nifuzaga ko abagize sosiyete sivile dukwiye kwishyira hamwe nyuma y'amezi icumi inzozi zanjye naje kuzikabya kuko tariki ya cumi z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka wa 2016 amwe mu mashyirahamwe ndetse na bamwe mu banyarwanda ku giti cyabo twashoboye kwishyira hamwe dushyiraho urugaga ruduhuza nyuma y'igihe gito gusa ruvamo umuryango mugari ufite ubuzima gatozi twise inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda CCSCR mu rurimi rw'igifaransa ni cadre de concertation de la société civile rwandaise uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri ukaba ari umwe mu banyamuryango bawugize nk'uko mubyumvise rero ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya ndabibutsa ko mwari kumwe n'umunyamakuru Musabyimana Gaspard wa Radio Inkingi nanjye Musomesha Loizi umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri projet de VGP umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzabantu mugire amahoro nawe ubutaha
Kumunari mundi chimwe nawe Kumunari mundi